Ni shorty papa.
See man a kwan so
DK kwenye ting.
Yeah man daughter now. Talking about old father God born you know. Shaka Teddy B. Lit Tigo.
Yajawai, yajawai. Ajawai ni angusha.
Ajawai, ajawai. Ajawai ni angusha.
Yajawai, yajawai.
Ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei dhati. We wa dhati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati.
Nakuwa rafiki wa dhati.
Ingawa sometime napatana na umati kama juda na kuuza bei dhati. We wa dhati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati.
Amenipa moto wa balokole. Daily anifunza utadhani niko pole. Kwake niko fully, fully. Natulia tuli, tuli, tuli. Za shetani misi kuli, kuli, kuli. Napafunga kaki fully, fully, fully. DK kwenye beat.
Hajawai, hajawai. Hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai. Hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai. Ajawai, ajawai, mina ye kama suti na dai. Kutoka nizaliwe uwaro, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro. Kutoka nizaliwe uwaro, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro. Yeah, yeah, yeah. Ajawai, ajawai, ajawai ni angusha.
Ajawai, ajawai.
Shoot, Baba.